kobelele onunga nye mumbera zona
mukama wake te wentu nkweba zanyo okumpisa muziki zanze botyo nonjuna mukama kamkwa gale nyo wentu nkusute nkubunya mawanga eranze kankujulire kwebaze ebyo byokola amawanga gakuyimuse osaanira okusinzanga bulijjo
bwe nkuyita mukama ompitabe ne bwe mba ngujjo nnyimuse nsaba nkugoberere onuŋŋamye mu mbeera zonna kuyita mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse nsaba nkugoberere onuŋŋamye mu mbeera zonna
bingi ebinjolekedde ate nga bisomboza nnyo taata saba obiwugula ebyo kubanga ndi munafu nnyo ndaba nze kusaba onuŋŋamye mukama nkole by'oyagala entalo zinwanire kubanga z'amaanyi abalabe bange bangi
saba ompe obukuumi bwa nneme okuzikirira
mukama bwe nkuyita mpitabe
bwe nkuyita mukama mpitabe ne bwe mba ngujjo nnyimuse nsaba nkugoberere onuŋŋamye mu mbeera zonna bwe nkuyita mukama ompitabe ne bwe mba ngujjo nnyimuse nsaba nkugoberere onuŋŋamye mu mbeera zonna
balina ennyike nga basula njala bambi abandi okwambala nedda nze kusaba okabirira obulamu bwabwe bafune ku ssanyu bafuule baamaanyi omwoyo wabaluŋŋamye bakujulire mu kwebaza okusanyuka n'essuubi biva gy'oli
bwe nkuyita mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse nsaba nkugoberere onuŋŋamye mu mbeera zonna bwe nkuyita mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse nsaba nkugoberere onuŋŋamye mu mbeera zonna bwe nkuyita mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse nsaba nkugoberere onuŋŋamye mu mbeera zonna